emwe mwe abahebera mwe ye ubwo bana bahebe ingoma abasha ye ubwo bubaga mutari muravumba mwabahungu mwe ye wari buya mu rusengo rwa mpungwe mwabahungu mwe ye